Hayabo
Amanyes, Emanyes and it's oh, 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 Amanyes. Emanye sangu chu o amanyisa emanye sangu chu o amanyisa emanye sangu chu o amanyisa hanga chu o amanyisa lesikufana kithi bathi siyadelela ubheke masingena bathi siyahlalela ihlalela bathi siyahlalela ihlalela bathi siyahlalela ubheke kulesikhupu bathi siyasidalela ngiphethe nenosizi mfana siyahlalela ihlalela bathi siyahlalela ahlalela hanga chu o amanyisa lesikufana kithi bathi siyadelela ubheke masingena bathi siyahlalela ihlalela bathi siyahlalela ihlalela bathi siyahlalela ubheke kulesikhupu bathi siyasidalela ngiphethe nenosizi mfana siyahlalela ihlalela bathi siyahlalela ahlalela
bahlala umanyisi isikhupu sabanyisi dlala tikitiki kodwa esu yabanini tshelela babethu bafakele mayonnaise ohala kasha sabanini bahlala umanyisi isikhupu sabanyisi dlala tikitiki kodwa esu yabanini tshelela babethu bafakele mayonnaise ohala kasha sabanini Oh, Pamanis, oh, when we are sugar miss, which is five two, Lano has two good teas, who's in Kunda Yoka, and I say Pagamisa. Oh, when we are sugar miss, which is five two, Lano has two good teas, who's in Kunda Yoka, and I say Pagamisa. I, Onan in Gani.
Hey, but you hope for my years, who beg a massy dinner, but a yashuma, who was a good pity for the side, Jalila, if I did that, but he said Jalila, if I did that, but you hope for my years, who beg a massy dinner, but a yashuma, who's a good pity for the side, Jalila, if I did that, but he said Jalila, if I did that, but he said Jalila, if I did that, but he said Jalila, who's a good pity for the side, Jalila, if I did that, but he said Jalila.
Ubeke kulesikhupu bathi siyasidalela ngiphethe nenosizi mfana siyayidlalela ihlalela bathi siyayidlalela ahlalela